Eastland's finest original and incredible.
DJ can tell the baddest.
Put some respect when you mention my name. You fucking haters. We ain't stopping till we see heaven on earth.
Zero. Come on, sauce, win your boss, win the wild bad.
Smoke some. When I say pull up, you know what I mean.
Drinks, nama dem. kamu tu. Sene furahi de, kuna kiroro. We kamu tu. Sene furahi de, kuko niroro na. We kamu. Wanna drinks na madem. Ama tuna slide tu kwa madem. Tukitafuta maresh kwa magem. Tuna tuna dana wewe uko game, yeah. Niko game inde. Nina pega poster inde. Missy kama ethics, ita change position. But pardon a kubeng. Yeah, we gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu. Sini gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu too. Situ gonna drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamu. Situ gonna drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamu too.
Sini furahide, na kuna die game. Sindano kame jame, karoro kame piga mukoro. Mumafisi wako chrome, mbogili gimbo nyoste. Nikajuja juvile kakothika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makele kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo nina mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu tu. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu tu. Nikona kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu. Waiter, later. Ziki kamu tu, marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambeza, wamnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, siku hizi na kuanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex. Baby mama ako hapa, anadai we ni ex. Malaleza, wamlambeza, marinate, marinate, niweke mutu. Nikona drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu. Sini kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu. Situ kona drinks na my yanks. Mana bite my
yanks. Respect to the maximum.
Mi kani beat na ua. Mi kani shash na dua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau juu utajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na dua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua.
Calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Tumwa narudi bila to be off in dealer, yeah. Whiskey, hiyo ni petroli ya machine. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra seti shash. Chain, chain. Mali end around, kitu safi toka south. Rasta man, what a guan di. Na wadigida, waroro wakitikita.
Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua, kau kui itajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua, kau kui itajua.
Sina presha kani manzi ya mebeba. Kani miti itabidi nimesareke tepa. Sina presha kani manzi na kemba. Nina chumeneze lala leo mpaka Disemba. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba zo Niko na dema na madia bazo Amenitoa Kenya mo anaishika shika. Ameraruwa mpaka shati ya manza kunilamba. Ashadai acha. Acha kuacha. Yo.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl. girl, she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool, that I'm going out with a girl like you. You know, seen a mambo, you know that too. We'll see when I worries, you know I got you.
You know you are running with a champion, Batman with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
Yo, baby, see your good friend Cardi B.
My fist is what a fight. Chuma mashash, baby girl, will you give me a chance? Yeah. Let me tell you what you feel in me heart. Yeah. Me feel like you on me side. Yeah. Kwanza fenye una rock come my pipe. Yeah. Assassin out of blast, now mash up the place. Yeah.
Sitima, imezima basi washa tochi. Sitima kamegonga
umeme,
na ni TV ya kukopa
umeme,
nipandishe boda boda
umeme,
nihepe mama mboga
umeme.
Ay, mam, shikado, nakufa, woi electricity. Ay, mam, shikado, fire, moto, liquidi.
Aya sitima, umeme sitima, Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
pigwa shoki sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
pigwa shoki sitima.
Take me for a ride, show me who you are. I've never seen a bad boy like you. baby come my way. When you're lonely, baby, bend up your company. Kana penda ra, jaro za master. Bling bling mama, kana penda chapa. Bad girl kwa mita, yani vile inapa. Luku luku mbaya mbaya, yani vile kanava. Kila siku na kahala, baby baby niko za. Siwezi kukabo, kila tukilink up kana takamo. Mangoma kana penda, utapenda kakiwaina. Bogi ni bala, yani hizi ma designer. Kana ndokeva, kamemea shika maina. Kama ni kushika hapa ni ma six figure. Golden status ya pana gold digger. Kana penda ni kutiga. Kika nabanane ni sika sika.
Taina nuna youth wana rock heavy metal design ya chuma. Na preach ghetto so ampia tuna kuje stream ni nightmare kumejama kruga. Kila mtu anadai kukula. I got shine na si type ya jula. Underground nime hype masua. Meditation, medication juma style yukiwa. Content mistari kama line za kura. I got links si kind ya Cuban. I got juice si German Buddha. Wagwandan confused nime kam na juda. I got five on it kajuma. Nilikuwa ready sija happen suna. Ustake jua na quest I'm sure. Juga na twist flow utadhani time ya rumba. Okay. 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 Okay.
DJ can't tell your bando. No boy can come chat to one we have up. Don't need set up by the dandy. Them a bum up. Boom.
Now hear this.
Now hear this.
The way you ride it up, back it up, you don't patch up. In that immigal laddie, that's me girl, you mommy so. Yo boy, you free, my grand like in a party. I know what you like, it's a change you want. I see you wanna come my way. We'll see your gold pair. Me pee and I feel same way. Don't be relentless.
Pretty girl, got me dance for me now. In a ghetto, got me groove for me now. Need a audition, I'm so super new.
And you propose, girl, ni kufiseri. And you will see your regular, then I see kawaida. Mimi si kudanga, ni tu sita pata faida. Kako ni mekone, kama vile fiber. No, I'm in the beginning, you turn it, it's a fighter. Girl, yeah, look it up, hook it walk. Here you are.
Oh,
Daru, baby. Chilling out with DJ Cartel, the baddest representing H-Town.
Sikipendi juu ya skin tone dada, nguo chapa iwe Gucci au Prada. Baby piga picha kuji nice, usijipime value using Insta likes. Now forget about the mirror, mimi ndo kio. What I see in you is all you need to know. Hata macho zako ziki kudanganya, makeup on, makeup off, bado weninganya. Ma, metato plus size, it's your body, rock it how you like, no approval. Black or white, baby, why your skin be bright? Make a decision, head up high, high. Usichochwe, don't believe their lies. Nimekukacha till we close our eyes. If your beauty ever fades, I will love you the same. Urembo ni bonus, urembo ni bonus. If your beauty ever fades, I will love you the same. Urembo ni bonus, urembo ni bonus, urembo ni bonus.
Oh, so quickly, you're such a beauty. So zingine mtu kisa kisi chelena mtutu. Hey cutie, leo nataka tuende beyond your fine booty. Let's talk about vile we work hard. Always on the grind, hey, kusafisha yada. For greener pastures, awitaji green card. Nandumana nimekufia, show me my graveyard. Dear skin, tafadhali nisikize. You carry a queen up on dani na inje. Bila Twitter mention, bado Twitter mention. Awitaji hashtags, new trend in the nation. Her body don't define her. Her skin can define her. She keeps on getting finer. Ata bila nguo za designer. Una panda African
samusa kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroi rangi kama unaoga mafuta.
DJ Cantal, oh my, DJ Cantal, DJ Cantal, DJ
Cantal. I don't lie. I know you change my
Sawa, yeah, 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 mama. Lucy, I love you. Lakini kama tuko eki, don't force it.
Yo, Lucy, yo, hizo ni nini ni nasikia. Etu kuna maboy wanajaribu kukukatia. Na pia, kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, ya, is there another man in your life? Ukitaka kwangu ni lazima uwe malusi ya alongolobo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matuku wite kongo. Kuchana mrebo na nichanganya ubongo.
Kuna machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tina, mapenzi hayajapungua, nakupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kuna unasonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora.
Of intentions, 'cause when I look at you, girl, you are too fine, especially when you do the dirty wine. But don't mind, we don't waste your time, 'cause I see a lot of hungry men waiting in line. Don't mean to be impolite, don't mean to be forthright, but girl, I gotta let you know this my application. I want to be your lover. 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 I want to give all of me. 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 I want to give all my energy. No compromise, 'cause I do a lot of exercise. And you are my type, sweet, pretty and right. We take you on a roller coaster, baby, hold on tight. Me take you overseas, feel the ocean breeze. Start a commotion when me start slow dancing. It's my opportunity to show you what I'm about. Yes, I'm my ability. A nigga with no doubt. I want to be
your lover. I want to be your lover. I want to be your lover. I want to be your lover. I want to give all of me. I want to give all of me. I want to give all of me. I want to give all of me.
Tell me what you want to do to me. Tell me what you will do to me. Tell me what you want to do to me. 'Cause every time you come close. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Yeah. Tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. 'Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Yeah. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kecha nikapige show. Ujue anga sio ligi ndogo. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kecha nikapige show. Ujue anga sio ligi ndogo.
Oh baby, dance on me, yo, yo. Oh, shake my drink, drink with my drink.
waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, suji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isi kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dye, nitakukata walai. Tumewabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimata sema hi kwa vuva na rai. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia.
Pull it up, pull it up, pull it up. Watch out, let it go, let it go.
Taka, taka, mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Taka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Uli nikata juli juanda kukata. Juka ungea nikata mine ngea kukata. So nikangoja wendo nikatae fast. Cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something, young woman. Apana wekea wanaume roya chuma. Ukikatiwa je kubali kukatika. Amo kizeka ndio maringo itaisha, yeah. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kujeize ngolibakisha. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kujeize ngolibakisha, yeah. Unakataa kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga, unaringa nini? Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhaniaga wewe ni nani? Taka, 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 taka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini liona kwako. Hata ningejua ninge akatene kako. Taka, 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 taka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini liona kwako. Hata ningejua ninge
akatene kako. I'm going in, baby. I'm trying to look back. Looking at everything that happened between us. Yeah. Unachoniumiza miro ni kauli zako kwamba hutoniacha. Ndani ya moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is not painful, love is not fair. Love is not waza kufanyo haipote. Ningali kuwana uwezo, ningali udunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kamu wa upost when you choka unipendi me. Ningali kuwana uwezo, ningali udunga viso pendo ukome.
Now hear this.
Calculate one time to time. Time when you check.
treasure your power that I will never forget. Drop me your pen and a location. Stack your stories, I see me stack in my conversation. Wakani pata kwenye gate, kama ni appointment. You know that I won't be late. No, this story najua well, not late. So katambe mtumbili, sote to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while, but baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Maisha ni mojo, acha nibambisho, nasema uko saa, acha nihakikishe. Young wild and free, kijana na PD. Usijinime cha ufozi, jijiezi. Leo ni leo, fiachilie. Jipigie kifua, jiaminie. Chukua selfie mtu wangu, we tesa. Kwanza angolia juu, inaweza.
One touch away, it's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunaenda prompt, dim titi all along. Nime notice your form, iko fiti tumebond. Sa tunengia zone, utushike isha go down. Kwa DM leo perform, na umimi ya.
Make a selfie,
mimi na malaba.
Do a selfie,
number one lover.
Make a selfie,
mimi na malaba.
Do a selfie,
number one lover.
Like mango.
Ni sawa na una vision. Macho zimefokasi allowance una sit on. Suna jonga no pazia siati niko na mission. Hapa ingine ni nao na siapa ndo na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Usha chukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Are you the one
for?
I've been looking for? How come a little close, niko study more and more, yeah. No doubt na kutaka taka zile my feelings are gizani zani panda pandande. Chukuo selfie tutese sasa. Anai boy on your case saki undercover. Nino mano
Avila umetesa move your bumper to me. Leta niseti kitu kwa ni boss iko ni. Uyaende juu juu chini chini we na mi. I make decision, change position. Bala kupiga selfie.
Mimi na malaba.
Motor, yeah. Different thing. Yeah. Critical. Motor, yeah. Money party and that burning desire, baby girl, quelli motor, yeah. What a better know, girl. Motor, yeah. Money party and that burning desire, baby girl, quelli motor, yeah.
Water,
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 water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water,
sana. Mina eo bas tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby sa banana. Mina eo bas tunabanana. Mina eo banana. Mina eo bas tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Katangaza banana. Mina eo banana. Mina eo bas
banana. Kani mlena inabidi weke lawama. Toka tiki tiki mbanga
banana. Mina eo bas tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala nazi nyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Nandwa tapo machapomba ketoe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock tana piga koto. San big wara lock kupaka na jodo.
Banana, mina eo bas tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Sandana, kani mlena inabidi weke lawama. Toka tiki tiki mbanga basi ulala. Toto yako yeki fiti ndaikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nerika mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ridi imestedi nana.
Banana, mina eo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakugumba. Unateketea viloko lip lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi anavolikidi likidi. Kana komba naifanya kana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sari ni tibi titi biti.
Uyu mtoto kibogo. Kibogo. Uyu mtoto kibogo. Kibogo. Yani kibogo. Sijamuona kama ye ye ye. Yani kibogo. Sijamuona kama ye ye ye. Yani kibogo. Sijamuona kama ye ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko,
nitadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na dai, ananipa mimawenge.
Yendo shure,
toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala, sioni noma yani mbwane sobari. Akinipa sikatai minakwala, figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri.
Mtoto high class. Tulesinga singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Tulesinga singa kimanga.
Shika na before turn you on. Kwa the ring we open a
Akidai rungu bwana tanijua Nim hot kuna vile ntaungua Na maziwa joa Mr. Pumua Kuna jebe na Mr. Kijua Ukondeze na Mr. Kijua Niko riang na mademo mejibeba Afadhali mpige kuni mejiweza Kani ture kolo jonsha mkemba Lenga sura mita pidi nimemteka Kako jaba niko jaba na matempa Na mastingo zile ngori sieta hepa Alijichocha round 3 ya kateseka Piga dry dry chesa uliweka Zima bad na ogiza iko better Unda homes utapigo hadi ngeta Niko ring na before chani uwa Zime shika na before chani uwa Kwa the ring uyo bana chakua Chikilia bana uyo chakua This shit just got real
Forget no one pick baby, wine pan is song no. Nakupenda, we never do you wrong no. We when dumb and yeah when dumb and yeah we. Wind up your body pretty baby. You may want me no care what they say. Yeah, the queen of the yard, but girl no joker. Your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, but sober, no over. I be your shield, girl, me no die soldier. Even the matter, my girl, why no
sign? Keep it up, you know, you're ready to fight over.
So let me be clapped over. I'm open as your chacha. Oh, I'm open as your chacha.
Tazama ni tabani Rangi ya joy mudengi Utadani samabani Tawasamuka mtoto beti kialo wakismile oh, Nitadanganya kisema sija putamani yeah, yeah. Aramasha uzi kabuda Kiuno chake fela Zigo mzito sana Mina shindo kantotula Ana marsha uzi kabuda Kiuno chake fera Tigo mzito sana Mina shindwa katoto wa hey, hey, hey. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby.
Baby, can you bounce and rotate?
Okay, okay.
Yeah, yeah. Right. Playtime, baby, can you bounce and rotate?
You're there.
Rotate. Fanya kila kitu to do what you wanna do, baby. Hook it like a post on your head. Do as I say, fanya vile na kushon, baby. Mazi wapi ma vila get. See you give money like ni vila na proko to. Vila na rot tamu soko to. Smile and pose for the
loko to. You want to know any girl you play with, boy?
Que loco, que loco. Can you get to the logo? The logo, the logo. Can you get to the logo? The logo.
This shit just got real. Smoke something.
The logo.
Fucking haters. We ain't stopping until we say heaven the honor. Honor.
I know DJ can come to the street. If I know DJ can tell, your mix is a fire friend. I understand that.
Muziki cheza bass na matrebi
DJ Kantel
Muziki for
DJ
the fans to co-able Kwenye stations wa razi kwenye cable Play K.E. music apanda for a nation Turn up muziki cheza bass na matrebi This is the high time to reverse the table Anza mimi na wewe no more conversation Play K.E. music apanda for a nation
Tuko na maholi, party na mshori Gale ma grace wani dancing in holi Gaji kwenye poli, jaba na mstori Gale your friends and my friends to the party
Wanna tuma kati yoga na kata uti geto Represent the heavy ghetto YouTube book your mic on Blast Kenya music like dynamite And five ghetto you this is your time Turn up the music make the speakers ignite And fire we burn them we burn them we shine We
shine
DJ Miku
You know you're a blood clot to anybody a fool Play about me artist and
Oh yeah Magic fingers, you can kill them. Get up on the cheeks, baby. Till yeah, you know.
Magic egg, oh boy.
You know, say me, I love you long time. Balance your body for me one time.
Oh, girl, when you and your body make me want cry. Balance your body for me one time.
What if I be a real bad girl in the club? Penny shorts, cast what you want.
Yeah. And if I be a real bad man in the club, show your rose what you want.
Boy, come give me my pencil, salsa. Balance it. Rewind, pause.
Give me my pencil, sasa. Balance it. Rewind, pause.
Sometimes
You never know the thing where you got till it's gone. Baby girl, that is not intentional.
Boy, them a pull up in the car and them think that money can buy all the loving we got.
Me want take where your heart and the loving where you got. Baby girl, yeah, you know that is my intention.
Soundboy, pull out the drop. Give me come to Lango, hop out in more.
See, what was the way slow? The kupuki head, y'all go low.
When you hear this, you know it's DJ Cantel the baddest. You better recognize. Man, this shit just got real.
I'm coming out of
Fuck boy.
Eat and run your
wanapenda tu ma bad boy. What? Mara Ras, mara Joe, mara James Roy, mara Slay, mara King, who ni fuck boy. Get away from my girl boy. Izo dreads in a tear, movie back boy. Izo mtumba za Gikomba wakatan boy. And niko shiwa uliomba take it back boy. Tuko Tuesday, offer ya pizza na zako ni ma Tuesday. Pita kwenye Insta ndo watu wajue. Ati una ball unajua uhunye. Lakini keep it real, cheza chini keep it G. Easy things kama chicks na ma widows ina chills. Izo pills ina bills, papo mbele cheza clean. Live your dream, Luther King, never fake it, keep it real.
Hey, ma Brayo, ma Voke ama Kevo. Umade wamejama finyo. Ati babe na ingiza kichwa tu. Changizaji kichwa hiyo kichwa ina shingo. Ati kimatiangi mademu wana wapadi hey. Watama tari kashuke ya isili. Tuna wapadi matumbo wakidai to beef. Ati imakumpi leo wanakini.
Look na mabasta Adidas pants. Football. Balenciaga off white. Football. Mademu na wachange car toy. Football. After Grace Montana tena joy. Ati babe na ingiza kichwa tu. Kaka tenu tameza pitu.
Space na dai ku speak
Satan. Satan, toca, take it, toca, Satan, toca, take it, toca, Satan, toca, take it, toca.